ladies and gentlemen, Marquis the revolutionary man. Twende, Christ alinipatia favor ya kupreach, nika misuse, niki try to be famous. Nili forget, niki sham get, tayari mini automatic flawless. Ndiyo maana kwa alta nili sound so mimic. Everything nili do nili try kumake it so gimmick. Yoba jai katambuwa kwamba yeso litenda yetu ya maji kwa imani. Siyo sababu ya surface tensions of physics. Ali break pia record ya mathematics. Kwa kujoin, two parallel lines zini zina extend mpaka infinity. Acha skill lines, that is ali restore back reconciliation. Na kubridge the gap between God and man. After Adam and Eve commence in the Garden of Eden. Oh, so this is the first time ever begun. And that seems the way my story began. Siti
moyo, endelea kuomba.
Siti moyo,
vita vyote ameshinda.
Siti moyo,
funga pia na kuomba.
Ulimwita mara moja kakusikiza mara mbili. Siti moyo,
endelea kuomba.
Siti moyo,
vita vyote ameshinda.
Nilidanganywa nikinywa pombe nikakuwa imara kama simba. Kutokana na ulevi nikapoteza meno sita. Kwa hivyo kaka, kama popo atakupa, omba Mungu atakupa. Ipo siku maua ya maombi yako yatachanua na kuipamba mandhari ya maisha yako. Swali ni una imani ya magendo ama imani ya matendo? Imani ya kuponya ama imani ya kuponywa? Ni ndio ama hapana, kushoto ama kulia, binguni ama kuzimu? Hakuna chengu cha kwanza. Hakuna chengu cha kwanza. Una imani ya magendo ama imani ya matendo? Imani ya kuponya ama imani ya kuponywa? Ni ndio ama hapana, kushoto ama kulia, binguni ama kuzimu? Hakuna chengu cha kwanza. Sisi moyo,
endelea kuomba.
Tomaso haamini na bii kisha timia. Yote yaliendeko kwa kweli yamewadia. Kristo bila imani ni kama tofali. Lililopangwa bila simeti yenyewe hujibambua. Ombeni na kufunge manyenyu sijepungua. Anga inataka sika, mbingu inafunguka. Kukupo Mungu na shuka. Wangapi watasimama kuhesabiwa hukumu? Uwadi yako zinakazana mapepo. Watu kufuata upepo kutoangamiza shetani ashala kiapo. Kwa hivyo wa Kristo tujanjaruke, maandiko tuyakumbuke, hukumu tuiepuke na kuzimu kulipuke. Sisi moyo,
endelea kuomba.
Sisi moyo,
vita vyote ameshinda.
Sisi moyo,
funga pia na kuomba.
Ulimwita mara moja kakusikiza mara mbili. Sisi moyo,
endelea kuomba.
Sisi moyo,
vita vyote ameshinda.
Sisi moyo,
funga pia na kuomba.
Ulimwita mara moja kakusikiza mara mbili. Sisi moyo,
endelea kuomba.
Sisi moyo,
vita vyote ameshinda.
Give me the Bible and somebody, let me speak to your heart temple. I know you're going through something and you feel like you can't go on. You feel like the whole hope is gone and you don't wanna talk right now. But worry you not, cause once have you called, but twice have he heard you. So when you feel like you wanna give up, just call him. His number is 072-PRAYER. Yeah. Hey, oh, hey, oh.